Once again, let me just welcome brothers and sisters again to this gospel gathering. John.
Ndikulandirira soni tu abale ndi alongo kumkumano mapemphero a tsiku la lero.
For sure, the Lord directs and gives us each and everything according to His determination.
Izidu ndi Mulungu amene amakwanisa ndi kuzilola monga mwa uphungu wake oyikipirako.
This is the day that again the Lord has given us. We need to enjoy it and celebrate it. It's a blessing from the Lord. We have been in the book of John chapter 18 and we are still in the same book.
Takalalini mbuku la Yohane mtu 18 ndipo tidakali mtu omweo.
For we understand that in the Bible, there is this gospel books that has been spoken by Jesus Christ, written by four writers, that is Matthew, Mark, Luke, and John.
Atizi wabwinotu kunena kuti mbaibulo, muli mabuku atatu, azimabuku wanangati follow, amene ana kutukuzira. Mawonse ambuye wa Yesu Kristu ndipo mabuku awa analembedwa ndi Mateyu, Mariko, Luka komanso Yohane.
These books were written and were spoken by Jesus Christ, teaching the people, preparing for the change that is coming in the book of Acts.
Mabuku awa ndi muli mawu amene ambuye Yesu anali kulankhula okonzekera za anthu ake amene akubwera kuti akakhulupirira.
He was to speak all this gospel to the people so that time coming, the Holy Spirit should reveal Christ in the teachings, the preachings, that himself Christ has preached to the people.
Ndiyo ambuye anafotokozera kumene kuti analalikira uthenga wonse ndi kumene kunali kukonzekeresa kunena kuti nthawi yoyikika ikadzakwana uthenga wopeza mphesa wolalikira kale mzimu woyera akadzafika pa wanthu azaka waunikira kapena kuti azaka wapase kuwatsigulira maso kuti akaone ndi kukamva za zimene ambuye yesu anazinyeneratu za uthenga umenewu.
For we understood that the Bible says all these things that the disciples failed to understand them until when the Holy Spirit came upon the people. He translates, he reveals the hidden Christ to their understanding.
Pakuti tutizi wabwino kunena kuti zinthu izi zonse ngakhale ophunzira sanatha kuzizindikira nthawi yake yomweyo ayi kufikira pamene mzimu woyera anafika pa iwo ndi kuwatanthauzira pamenepo mpamene iwowo anakazindikira tsopano Khristu ovumbuluka mawu ake kapena kuti mawu ake otsekedwa anakavumbulusidwa mu nthawi ya mzimu woyera atafika pa iwo.
Nobody can hear this true gospel until when it pleased God to reveal Christ under us.
Kotero, kulibetu munthu amene akhoza kuzindikira za uthenga wabwino ngati sikungachita kukomera Mulungu mwini wake kudzivungulusa kwa iyeyo.
So the gospel is the hidden treasure to the elect.
Kotero kuti uthenga wabwino uwu ndi chuma chobisika cha iwo amene ndi osankhidwa.
What a comfort to be one of those whom God elected from eternity, that Christ died on the cross to redeem them and Christ, the Holy Spirit, regenerates them.
Komabe izi ndi chitonthozo kukhala mmodzi wa iye amene Yesu Khristu anamufera ndipo uthenga wabwino unavumbuluka kwa iyeyo pamene mzimu woyera unaonesera ukulu wake kapena kuti ubwino wake wonse wabwewa Yesu Khristu.
So we understood that these things were happening in preparation for his death. That has been spoken in John chapter 17 from this one downwards.
Ndipo tizi wabwino kunena kuti za zinthu izi zinayankhulidwa pokonzekera za imfa yake imene tikachitidwe monga mmene analankhulira ku Yesu iyo mbuku la Yohane chapter 17 verse yake yoyamba kutsika pansi.
And John write this speaking Christ as the Son of God, the little God, but in the flesh.
Ndipoti Yohane polemba izi anali kufotokozera Yesu Kristu monga Mulungu abonga mwana wa Mulungu monga Mulungu mwini wake koma ongoneseredwa mthupi.
So this age for today continuation says that is the answer that Christ was answering in the barns when he came when he met with him.
Ndeno mundimeka ya 18 mu chapter 18 chapo kulimene zakhati kuyangana la Yohane Yohanelo ambu Yesu anakaya khaidi ndi ambu limene ambu Yesu amakayankha pa mbuye kunena kuti anthu aja mena nabwera kukangwira ambu Yesu aja ayankha.
He said, Jesus answered, I have told you that I am he. If therefore you seek me, let this go their way.
Yesu anayankha nati, ndati ndine, chifukwa chache, ngati mufuna ine, lekani awabuke.
Then the band and the captain and officers of the Jews took Jesus and bound him.
Pamene potu gulu, gululo, pamosi ndi Judas Iskarioti, anamtenga Yesu, anamtenga Yesu Kristu na mbanga iye.
This night. That the saying might be fulfilled which he spake of them which thou gavest me, have I lost none.
Kuti akwaniridwe mawu amene anati, mwayiwo amene mwandipasa ine, sindinataya mmodzi.
Then Simon Peter, having a sword, drew it and slew the high priest's servant. And cut off his left ear. The seventh name was Marcus.
Pamenepo, Simon Petro vokala na lulu panga, analisolola na agantaka polo wankulu wansembe, na msenga kutulache la manja, kumadzina lache la kapolo yondie Marko.
Then said Jesus unto Peter, put up thy sword and into the sheath. The cup which my father hath given me, shall not drink it.
Pamenepo Yesu anati kwa Petulo, longa lupanga mchimake, chiko chimena atati wadipasa ine. Sindi mwere ichi kodi.
Then the band and the captain and officers of the Jews took Jesus and bound him.
Ndipo kamulo ndi akapita wankulu, ndi anyamata ayuda, anamkira Yesu na mmanga iye.
Remaining two verses 13 and 14. And led him away to Ananias first, for he was father-in-law to Caiaphas, which was the high priest that same year. Now Caiaphas was he which gave counsel to the Jews that it was expedient that one man should die for the people.
Vesi ya 13:14 akuti inayamba kupita naye kwa Anasi pakuti anali mpongozi wache wa Kayafa amene anali mkulu wa nsembe chaka chomwecho. Koma Kayafa anali uja wa kulangiza Ayuda kuti kuyenera munthu mmodzi afere anthu.
You can see another mysterious gospel revealed in these scriptures that we have just read.
Ndiyo mutha kuona chinsisi china cha uthenga wabwino umene ukuvumbulusika mu uthenga uwu umene tangowerenga kumene apo.
And verse 14, Caiaphas said to the Jews that it was expedient that one man should die for the people.
Chifamu ndi meka ya 14 akunena kuti koma Caiaphas ndiye uja wakulangiza Ayuda kuti kunayenera kuti munthu mmodzi afere anthu.
When they said it is expedient that one man should die for the people, it means the coming of Jesus Christ. That whatever Jesus Christ met with, it was
expedient. Which means there
is nothing less. Nothing more because it was
experience.
Then This Cleopas was speaking in the gospel because Acts chapter 2 verse 23 says,
Yetu ngayafa makala mkula utenga umene uchi. Fuka mbukula machitimbe chapter 2 verse 23 akuti.
Him being delivered by the covenant counsel and foreknowledge of God, ye have taken and by wicked hands have crucified and slain.
Ameneyo, woperekedwa ndi kuphungu woyikidwa ndi kudziwiratu kwa Mulungu, inu mwampachika ndi kumupha ndi manja anthu osayeruzika.
Whom God has raised up, having loosed the pains of death, because it was not possible that he should be born of age.
Yemweyo, Mulungu, anamukisa atamasula zowawa za imfa, mwakuti sikunali kotheka kuti iye agwidwe nayo.
So you can say that it was experience and it is experience that one should die.
Ndiyemutha kuwona kuwena kuti tukunayenera ndipo kukoyenera kuti wina afe.
It is in that way because it has been ordained that it is eternal counsel and honor of God. That is from the eternity.
Izinthu zinali choncho chifukwa izi zimakachitika monga mwa uphungu wa Mulungu ndi kuyikiratu kwa Mulungu ndipo izi zinachitika kuchokera pachiyambi kapena kuti dziko lisanalengedwe.
It is experience because Isaiah chapter 53 verse 10 says it pleased the Lord to bruise him.
Ndiyedu kunayenera chifukwa mbuku la Isaiah chapter 53 verse yake ya 10 kunena kuti ndipo kunako mera Yehova kumtunduza iye.
Isaiah chapter 53:10 reads by saying, yet it pleased the Lord to bruise him, he hath put to grief. When thou shalt make his soul an offering for sin, he shall see his seed, he shall prolong his days. The pleasure of the Lord shall prosper in his hands. If he pleased the Lord.
Muvesi yake ya 53 ya kukula Isaiah 53 akunena kuti koma kunangomera Yehova kumtunduza atamumvesa zowawa moyo wake ukapereke nsembe yopalamula iye adzaona mbeu yake adzatanimbisa masiku ake ndipo chongondolesa Yehova chizakula mmanja mwake ichitu chinangomera Yehova.
So Cleopas was speaking the real gospel that has been hidden in the Old Testament. But the coming of Jesus Christ is the accomplishment of whatever the Old Testament says about.
Yetu kayafa, amagala mkula chinsisi cha utenga wabu ino, utenga umene unakabisira nchipanda kuchakale, ndipo amagawa nesira kunena kuti Yesu Kristu anaenera kuti abwere kukakala okwanilisa. Wazonsa zimene zina yendo meza nchipanda kuchakale.
Don't forget that these are the Jews, the elected people, that took Jesus to Cleopas so that Cleopas should speak the word of God.
Ndino musai wale kuti awali ayuda, amfamine ndo sankidwa Mungu. Amine ana mtenga Yesu Kristu mkufika na ye kwa Kayafa. Kuti Kayafa ayo akala mkule japa nchipa kwa Mungu.
By this time, these Jews were not seeing the revealed Christ of the scriptures. So they were told those scriptures, but they even not understood it because it will never be understood with the flesh.
Ndiyo mutawi ayuda analionena kuti anamvapo za utenga umene ukapena za mawu amene wawa koma iwo sama kamuona Yesu Kristu amene amene akuoneka ovungulusidwa mmalemba. Izi ndizinali choncho chifanirena kuti Yesu Kristu amene samazindikirika ndi munthu amene ali mthupi.
The Lord God gave them the spirit of slumber so that they shouldn't see this Christ of the scriptures until the fulfillment of all whatever the Bible, the scriptures spoke about.
Ndipo Ambuye Mulungu anachita kuwapasa mzimu watulo kuti anthu awa asamuzindikire iye kufikira atakwanisa zonse zimene zinanenedweratu za iye zitakwanisidwa zimene zinanenedweratu mmalemba.
Slumberness comes from God.
Kuonera kuti tulo timene tulo timachokera kwa Mulungu.
Verse 8 says, Jesus answered this bird, the captain, about what is to take place, that live the people and take me.
Eno mundimega 8 yambuyeso akuyanka gulu limene ro kuli fotokozera za chimene chikufunika kuchitika kunena kuti ndiyo tumwasi anthu awa ndikuti munditenge ine.
He was forbidding this so that it should be accomplished that Christ and his mission is only alone to die for his own people.
Ndipo Yesu akayankhula ichi kuti chinakwaniritsidwe kunena kuti Yesu Christ ndi cholinga chake amafunika achite iye yekha amene ati akafere anthu ake.
So he was to fulfill all the scriptures, let the people go their way as it has been spoken that
the shepherd who says the sheep will go astray.
So he was to let the people know that he is the only one to fulfill all the scriptures. Let him be bound.
Ababa amagao ni sendu kazi ni kisa kwa kisa amina ana kwa kwa kisa marimba onse jifanya kwa nangira kunda kuyeyo.
So all the disciples gone astray, the band bound Christ Jesus.
Deno onkira ja anabika kunjira yao kapina kuda anabalagika marumake mfululo ni nabumanga ambiye Yesu.
Verse 9 says that the saying might be fulfilled, which is spake of them which is thou gavest me, have I lost none.
Ndiye mundimeke anayi akuti kuti akwaniridwe mawu amene adati mwaiwo anati mwaiwo amene mwandipasa ine sitina traya mmodzi.
Here Christ is speaking the fulfillment of all the scriptures that nobody will miss having those whom God elects.
Ndipo apa mbuyezu amakalankhula kukwaniritsa mawu onse ambalemba kunena kuti palibe mmodzi ngakhale mmodzi yekha amene ati azatayike amene Mulungu anamtsankha.
He was speaking, that was a reference from John 17 verse 12, whereby it says,
ndipo amakalankhula izi pokaonesera zimene zinanenedwa kale mbuku la Yohane chapter 17 ndi mayike a 12 mwanena kuti,
while I was with them in the world, I kept them in thy name. Those that thou gavest me, I have kept. And none of them is lost, but the son of perdition, that the scripture might be fulfilled.
Pamene ndinakhala nawo ine, ndinali kuwasunga iwo mu dzina lanu, amene mwandipasa ine. Ndipo ndinawasunga, ndipo sanatayika mmodzi yense wa iwo. Koma mwana wachita ipo kuti lembo ikwanidwe.
This is the comfort to those God elect that nobody lost salvation. It's the mission that Christ came to accomplish on the cross.
Awanu ndiye mawachitonthozo kuti amene ndi osankhidwa kunena kuti kwa iwo amene Mulungu anawasankhawo kuti ngakhale mmodzi amene akutayika chifukwa chimenecho ndi cholimba chachikulu chimene Yesu Khristu anabwerera kuchokera pansi kuti asankhayeko ngakhale mmodzi.
Again, if you never understood the word of God, you can be thinking that once you were chosen, there was no need for the test of Jesus Christ because he loses nobody.
Ndipo apatso pakhoza kuwa ngati unakhala kuti Yesu kumvesesako kuno bwino ukhoza kumaganiza ngati kunena kuti bora ngati ineyo ndinasankhidwa Mulungu anandisankha kuchokera pachiyambi kuti kuti kunasokaso ngakhale ifa ya ku Yesu chifanira kuti palibe ngakhale mmodzi amene adzatayika.
It is to be known by everybody and everyone that the death of Jesus Christ is the true and concrete cornerstone of salvation of the elect.
Komatu chidziwike kwa wina aliyense kunena kuti akufa ya mbuyo Yesu Khristu ndiye chikwaniriso ndiye chene komanso ndiye maziko ene ene achipumbuzo cha osankhidwa.
Without
inuwe munasangidwa kuti Yesu Kristo anakuperera.
He never died for those whom God never erect.
Sikuti vamakafera ngavine kumusana wasanzwa.
He only came for the erect because already God put them together waiting for the fulfillment of the word of Christ to die for them.
Ndi anabwera anthu osankhidwa chifukwa Mulungu anali atawasonkhanitsa kale mmalo mwake amayembekezera Khristu Yesu kuti akawafere mʼmalo mwawo.
So the dying of Jesus Christ on the cross was the redemption for the elect and was the leaving behind of the son of perdition.
Ndiyedu imfa yambo ya Yesu Khristu yambo atanda ija inali chiwongolo chenicheni cha anthu osankhidwa koma nthawi yomweyo kunali kumutenga kunja ana achita ipo.
The death on the cross was the recruiting those God erected to salvation, recruiting them so that they should be rejected and the resting behind, letting to themselves those that
God
never
erects.
So if you are one of them, you have been recruited on his death, in his body, on that day when he was dying.
That's
why he said in John chapter 19 verse 30, it is finished. Why finished? Everything that the Lord needs, Christ came and
fulfilled it. Then Christ
is the fulfillment of the law. That's why he said, I never came to destroy, to break the law, but to fulfill it. Why does the word fulfill mean? If something is half and there is another space waiting to be filled, that space, it has been filled until the prime test, it is fulfilled. That's why law Christ fulfilled it, and we are here to speak grace, grace and grace alone. But if you mix with the law's mercy, it's not the gospel. Law and grace never move together. If the law was decided
that
grace go other side, it never moves together, it never cooperates together so that one should put them together. Now, verse 9 is speaking about the fulfillment of what was said about never left behind those Christ died for.
Here
is a word of encouragement that if you are one of the elect, no one left behind. You are not left. You are in the line. You are on the way going.
That's
why if anything comes by your way, you never separate you from the love of God, because those that are His never be separated. The question might be, where did the Lord God erect? Were not lost. It was that day when Christ was on the tree hanged. That day He accomplished by collecting all the elect, and nobody were left behind. So many thanks to God, the one of those God never left behind. And if you are one of those, God never left you behind. You'll be comforted always, and nothing to separate you or put you stressed, but to be encouraged always. That's why when we continue this, 10 says, then Simon Peter, having inquired through it, and called the high priest's servants, and got of his life here, the servant's name was Marcos.
Pamenepo Simoni pokhala nawe mupanga analisolola nakatha kapolo wamkulu wa nsembe namsenga khudu lache la manja koma dzina lache la kapoloyo ndiye Marko.
Here is speaking what Simon Peter did, trying to help Christ drinking the cup that God made, that it is only Christ who is to drink from the cup. From eternity, God set Christ alone drink from the car. That's why he prayed to God, let this, if it is not thy will, let this cup pass by. But if it is thy will, let this cup be accomplished, let me drink from it. Which means he is the only one worthy to be drunk from the cup.
Omaru kuchokera pachiyambi ambuye Mungu anamupatula Yesu Kristu kuti akabwere muchikho chimene chichi. Ichi chifata ambuye ari munda wa Getsemani kunena kuti ngatipotsera mulole kuti chikho chichi chipitirire. Koma kana mafuna achimwere muchikho chimene chocho. Ndiyo inapaya kukwanisa kuti kuti Yesu Kristu akabwere muchikho chimene chocho kwa iyeyo.
This is the same Peter whom denied Christ thrice. This time when he was with Christ, he tried to help Christ without knowing that the time is coming when Christ will be on the cross hanging, when Christ will be like there in the courts of Pilate, then when he will be alone, he will show what the original Peter whom he is. That's why Apostle Paul says, but when it pleased God to reveal Christ in me, never for us. But these things will be heard only by those God elected. They will know that the true gospel is never having the spirit of confirming it. Here we see how the flesh works in the thought that it can help God accomplishing the will. This time when people came to save Christ, Peter had already the sword in his sheath waiting. That's how the flesh works.
Nabe Vera Nati Agati ngati nkuteka chikwe ichichi ndipitirire ine koma sindi monga ndifuna ine koma inu.
What a fool. He went away again the second time and prayed, saying, oh my father, if this cup may not pass away from me, except I drink it, thy will be done.
Pamene mundimayike a 42 akuti anapukanso kachiwiri ina apemphera nati atate wanga ngati ichi sichingandipitirire koma ndimwere ichi kufuna kwanu kuchitidwe.
So you can see how Christ was praying. It was not commanding God to take away this cup, but to let God exercise his own will.
Ndipo apo mukhoza kuona mupemphero la Ambuye Yesu limene amakapemphera sikuti amakamulamulira Ambuye Ambuye Mulungu kunena kuti achose chikho ichayi koma kuti amakalola kunena kuti Mulungu alole chifuniro chake chonse kuti chichitike.
That's why even in verse 44 you can see that he left them and went away again, that is the third time, and prayed the third time, saying in the same way, let thy will be done. If it is worth it for me to drink from
this car.
Then say he, Lord, I come to do thy will, that is of God. He taketh away the first, that he may establish his
second. Taona ani ndafika kuchukua chifuniro chanu inu Mulungu akachosa choyambacho kuti akaike chachiwicho.
What is the first and what is the second?
Ndino choyambacho chiani nanga chachiwicho chiani?
The first is the Lord, the second is blessed.
Choyambacho tuchira mulo ndipo chachiwicho chisomo.
So the coming of Jesus Christ, he died on the cross, is the fulfillment of the law and the establishment of grace. And from that day forth, not any other message but Christ and him crucified is the message that we are to preach.
Yeto kwa kubwera kwa Yesu dziko lapa sindi kukafa padanda unali kukakwanirisa chilamulo chonse kumaso kukakhazikisa chisomo kotero kuti palibenso uthenga wina umene munthu akhoza kuulalikira kupakulalikira chisomo chokha umene ndiye uthenga umene tinapasidwa kuti tikalalikire basi.
That's why verse 39 of Matthew 26 says,
ndifa chake mundimeya 39 yabuku la Matthew 26.
He says, let thy will be done. I have come to do thy will. Now the question, what is the design of preaching that we are here to preach? We have only one design of preaching, that is preaching Jesus Christ and him crucified without compromise, no mixture. That is the will of God. What is the will of God to the Son? It is to drink from the cup that the Father has predestinated it and made it that Christ the Son would drink from it.
Is Kunera Puti? Yes, Christ, I'm sure it was never adapted to the Zara because would you Christ to Azaka Miram?
What is the will of the preachers, the elect, that those that God elects?
Nanga chifuni, ajuani nga lapena wani chifuni chayi wa anene duwa aziragi, apena kira
it is to preach Jesus Christ and him crucified without compromise.
Jibulani kira Yesu Christu, oba chikidu ayo, osa josera agapukukuli.
If you check the gospel, you are not preaching the gospel, but that fills the land. I don't
have a worship.
May the good Lord help us so that we can preach this Christ of the scriptures without compromise, because on our own we can never manage to preach him.
Atichandize kulalikira Kristu wabachikidwa ayo kosa chosera kwa